Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Niyedirwe mubasuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri sana.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio karindwi i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Nyuma yo gusohora indirimbo Habib imaze gukundwa na benshi, dore ko imaze kurebwa n'abantu bagira hafi kuri miliyoni 2 n'igice, umuhanzi w'umunyarwanda Benjamin Mugisha uzwi nka The Ben yongeye gusohora izindi ndirimbo nazo zikunzwe cyane, zirimo Binkolera yakoranye n'umugandekazi Shiba Karungi n'indi yitwa Kami yakoranye n'umunyarwanda Kid Gaju. The Ben niwe mutumirwa wacu uyu munsi mu kiganiro muri isanga.
I really wanna be with you, yeah. I really wanna show you what you mean to me, yeah. Oh no, no matter where you go, mama, I will follow you, mama, just to be with you, mama.
Iyo ni indirimbo Kami yacuranzwe n'abahanzi Kid Gaju na Benjamin Mugisha uzwi nka The Ben. The Ben nkuko narimbi wabwiye niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri isanga cyanone. The Ben waramutse aho ngaho muri leta ya Illinois mu mujyi wa Chicago muri leta zunze ubumwe za Amerika, bimeze bite?
Waramutse neza, tushimana Edi, nizere ko namwe mwaramutse neza aho muri Washington.
Natwe turaho. Impamvu tuvuga mwaramutse nuko hano Washington ni saa 4 za mu gitondo, Chicago ni saa 3, ariko mu Rwanda no mu Burundi ni saa 10. The Ben, uyu mwaka wawutangiye ukora ibikorwa byinshi cyane, ibikorwa bitandukanye. Tubwire muri make bimwe muri ibyo bikorwa umaze gukora ni nk'ibihe.
Uyu mwaka nawutangiriye iwacu mu Rwanda, aho nagiye gusabana cyangwa se kugirana ubusabane bw'igihe kinini n'abakunzi ba The Ben, abakunzi mu Kinyarwanda mu rwego rutandukanye, mu nzego zitandukanye. Umwaka na umwaka w'umugisha, kuko nabashije kubona abantu bamwe maze igihe kinini ntabona ndi iwacu mu Rwanda. Uyu mwaka nageze i Bugande, naho makoreye ikindi gitaramo cyiza cyane. Nanashimira Abagande ko bakomeje cyangwa se baratangiye inzira yo gukurikirana ibikorwa by'Abanyarwanda. Ndeni umwaka ukoresha na amasoro izindi ndirimbo zigiye zitandukanye, radio yarimo nakoranye na Kid Gaju, umusore w'umuhanga cyane w'umunyarwanda, n'indi nakoranye n'abaraperi batandukanye bo mu Rwanda yitwa Champion, ndetse n'indi nakoranye na Shiba Karungi, umuhanzi w'igihangange wa Uganda. Hari n'ibindi bikorwa biri kugenda biza imbere. So uyu mwaka nawe umwaka w'umugisha, kandi nkomeje guharanira gukora ibyo bitaho.
kandi ejo bundi nabwo twumvishije ko hari ikindi gitaramo wakoreye mu mujyi wa Ottawa aho ni mu gihugu cya Canada
cyo cyageze
umaze gukora byinshi cyane ku buryo utangiye kwibagirwaho nibyo wakoze
ya umujukuri ya Canada umujukuri na ibagirwa na ndagira ibi bize cyane mu Ottawa abanyarwanda baragukereye baraza dufishimira liberation y'igihugu cyacu ndetse n'igihugu cyacu kimaze kugeraho so n'ibintu byashimishije n'ibintu byari by'agaciro cyane
tugaruke ku gitaramo wakoreye mu Rwanda tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2017 wakoze icyo gitaramo nyuma y'igihe kinini uri hanze y'u Rwanda kenshi twagiye tuganira abakunzi bawe bakubaza igihuzagira mu Rwanda rimwe na rimwe mukabihindura hakazamo impamvu icyo gitaramo cyagusigiye iki cyakubwiye iki
ni hakubeshye nahoze bo kuva mu 2010 inzozi nagi narotaga nta zindi zari uzuwo mugoroba iryo joro ridasanzwe aho ngabandi imbere y'abanyarwanda imbere y'abantu bose bashoboka abanyamahanga bose basuye u Rwanda cyangwa se aho bari hose ndi kubaririmbira ndi kubereka impano ziri iwacu mu Rwanda so uwo munsi uwo mugoroba n'umugoroba niteguye bihagije igihe kingana n'iyo myaka nyirango irenze itanu yaririmo so uriya munsi rero by'umwihariko wansigiye image cyangwa se imbaraga abanyarwanda bari guha umuziki nyarwanda imbaraga cyangwa se urukundo abanyarwanda badushyikiyemo mu gihe cyose uri kubaha ibintu mu by'ukuri bibakwiriye nawe ntabwo bashobora guhwema kukuba hafi so n'ikintu cyamaye iyo nyigisho hanyuma kinafungura imiryango myinshi hirya no hino abantu batandukanye cyangwa se amasosiyete atandukanye hari abantu benshi ari nk'ibihugu bitandukanye bitari bizi the Ben wari we byabimenye kubera ko wenda umunsi umugoroba bari basuye u Rwanda barababwiye ati reka tujye mu gitaramo cyabereye kuri Stade Amahoro abantu benshi baraza babona ibintu byahabereye so mu by'ukuri byafunguye imiryango myinshi byafunguye imigisha y'Imana myinshi and I'm very proud.
Ikindi nuko abasanzwe bategura icyo gitaramo n'ubwa mbere cyari kiyobowe n'umunyarwanda abantu benshi bari bamenyereye ko uwo munsi bazana abahanzi b'abanyamahanga kugira ngo abe aribo bashimisha abanyarwanda ariko wabaye umunyarwanda wa mbere ukoze icyo gitaramo ibyo byo bivuze iki ku muziki nyarwanda no ku bahanzi bagenzi bawe b'abanyarwanda
bivuze ikintu kinini cyane nacyo mu by'ukuri twifuza cyangwa se tuba duharanira buri munsi usibye gusa ko byari ubwo bwa mbere habaye igitaramo kiyobowe n'umunyarwanda abantu bakakitabira kuri urwo rwego ahubwo na insurance cyangwa se amafaranga binjiriyeho yari ari hejuru kurusha yo bigeze gucajinga ku bandi bahanzi mpuzamahanga kandi bakomeye ariko still abantu baraza mu by'ukuri banarusa abo abazaga cyangwa se n'ikintu mu by'ukuri cyasize image nini kandi cyahaye ku haje cyangwa se imbaraga industry ya music mu Rwanda ni ukuvuga ngo ndi kuvuga umuhanzi wese aho yari ari yaravuze ati I'm proud cyangwa se ibingibi byo twifuza so byafunguye inzira mu bantu mu bahanzi bagenzi banjye kandi byagaragaje imbaraga abanyarwanda bari guha cyangwa se agaciro abanyarwanda bari guha ibintu by'iwabo
iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya karindwi i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyu kandi nk'uko mubizi ni umwanya duha urubuga abakunzi ba radio ijwi rya Amerika kugira ngo bagire ibyo babaza abantu tuba twatumiye hari benshi batwandikiye bamaze kumva ko umutumirwa wacu ari The Ben reka no kubatwara umwanya munini mpere kuri Olivier wiriwe neza
yee mineza mwiriwe
uri hehe
ya ndi mu Rwanda hano mu Ruhango nyine
mu Ruhango bimeze gute
ya biracamo ntari binakazuba kenshi
The Ben arakumva ikibazo ufite
ya nagira ngo mbanze mutuze cyane asigaye nkamubaza nti hari amakuru duherutse kumva nyine amaze iminsi yaba ari abana baburiye muri Amerika bagezeho bagiye kumurika rokoko barungu Najyango mubaze esa muri America buri ani iki gikuru nabantu bituma uhagiye atifuza gusubira muri Afrika.
Hanyuma sibyo n'umuziki we bihuriye.
Ya birahura nk'ubuzima busanzwe nyine nk'umuntu uri muri America turayaze experience y'ibyo nyine.
The Beni amahirwe aba muri America abantu benshi cyangwa se akurura abantu benshi ni nka yahe wabwira Olivier?
Olivier ndanamushije nanye ndakamwikirize gusa icyo avuga ikibazo kiri a little bit personal hari kuba abantu bashaka kwataka cyangwa se kugerageza ama opportunity cyangwa se amahirwe aba muri bino bihugu byateye imbere kugira ngo wende bagire education bagira bibige ba kandi urabizi ko muri bino bihugu byateye imbere kenshi kwiga usanga bisa nkaho ari ubuntu. So mu gihe usanga nk'iwacu cyangwa se mu bihugu bya bitandukanye byo hirya usanga bikiri imbogamizi mu buryo butandukanye. So abantu benshi cyane cyane abana abantu bakiri ingimbi babifuza ko wenda bagira ayo mahirwe. So nibaza ko iyo ni imwe mu mpamvu sindi bujye muri detaye y'izindi, iyo ni imwe mu mpamvu mu by'ukuri nibaza ko bagenderaho.
Reka dufate na Jean Bosco wiriwe neza. Uri he?
Ndi Huye.
Huye mu majyepfo y'u Rwanda.
Yego.
Ikibazo cyawe?
Nabaza The Beni. Ko aza mu Rwanda bakoranye n'abahanzi benshi mu Rwanda amakorabo ko benshi zitarasohoka, nicyo kibazo yenda cyaba cyarabaye. Murakoze.
Urakoze cyane The Beni. Ibyo Jean Bosco ukavuga nibyo?
Ibyo Jean Bosco ukavuga ni birasa nkaho ari byo. Urumva indirimbo twakoze ni nyinshi, ariko indirimbo bugiye zisohoka mu buryo buri bufite strategi. Ntabwo usohora indirimbo zose icyarimwe, urazikora ukazisohora mu buryo nyine bufite umurongo. Abagendera kuri video, hari abagendera mu kuba bavuga ati dufite indirimbo zindi hanze zigomba kubanza zikagira akamaro zimara, and then tukari kuri zindi. So nibaza ko ariyo mpamvu byagenda zimwe zigenda zitinda, gusa ari nk'izasohotse nk'izo za Kami tuvuga, nk'izo za Shiba ndetse n'iy'abareperi bose yitwa Champion zarasohotse abanyarwanda barazubishije.
Ndibaza ko nk'uko wari ubivuze hari izimaze gusohoka zirimo Binkorera wakoranye n'umuhanzi w'umugandekazi Shiba Kalungi, iyo ndirimbo ndetse bivugwa ko hari n'amashusho yayo mwakoreye muri Afrika y'Epfo, ntago tuzi igihe muzayashyira ahagaragara. Ariko reka twumvishe gatoya abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika iyo ndirimbo Binkorera bakoranye n'umuhanzi w'umugande Shiba Kalungi.
Other idea, Queen Sheba with the band in another feeling. Nesting production bed to Chukova Femi. Oh, now you makotabe da nagalale. Mr. Rubwa, you make my day. You love our old Banjiba Mubonana. Now you made a big bestie, I so say. You get a kid out of fasti. Pulina Mufaraku, Timogamu Mutia. Sirina sente kubulungi wala bikasa sulabanyo mutya atina bwala komumiri walwa yore sula mchikiri oh luata zembile kana ya maso kekendo tamuguriri. I love the way you bend down low slow me you bend my heart jagala musimane oh it about my love. Oh Binkorera ulichakula Binkorera bila bima Binkorera byayo bila Binkorera oh arangorera ite kose tose nje bila ngorera right no arangorera now do Binkorera baby girl you know I wanna stay or stay I swear I never wanna live without you mutima wanje wa ujaje wa ujaje utaza ukarura mama darling I take you Mumbai. Mama, darling, I promise to never go. Again, that again, but all I know she cannot do blunder. She makes me
surrender, but everybody tell me no anger. Again, that's again, but all I know she cannot do blunder. She makes me surrender, but everybody tell me no anger.
Iyo ni indirimbo binkorera y'abahanzi Benjamin Mugisha uzwi nka The Ben yakoranye n'umugande kazi Shiba Kalungi. The Ben iyi collabo nibaza ko ariyo ya mbere ukoranye n'umunyamahanga.
Yes, on bon ha ntabwo ya mbere ndibutse ko nakoranye na Cindy nawe n'umugande kazi muri 2019 mbere gato ya launch yanjye yabereye mu Rwanda, ariko ntabwo ngira ngo yasohotse n'uko niyo byasohotse mu ngira ngo ni producer wayo sohotse abizi and then ya irasakara. So iyi niyo ndirimbo na iri iri mu rwego buri professional cyangwa se mu nzira nziza nakoranye n'umunyamahanga bwa mbere. Akaba ni indirimbo nziza cyane, nkunda cyane kandi
ni indirimbo icuranditse neza ifite umudiho mwiza. Nibaza ko abajya mu bubyiniro bayikunda cyane iyo bageze
cyane rwose. Indirimbo irakuzunguza, ntawe ushobora kuguma hamwe.
Imaze kwakirwa gute se mu bakunzi bawe, ibyo abakunzi bawe bakubwira?
Umbajije kuzi na urumvise neza?
Imaze kwakirwa gute?
Oh yeah, indirimbo fete yagize feedback nyinshi cyane kandi nziza. Abantu benshi gusa babafana babumva ko Ben yakomeza kuri indirimbo zi soft zifite urukundo ruri soft zigenda mu runaka. Bari kugenda bambwira ati Ben byatanye twumva ko wataye umurongo wawe, ariko turi kubyumva ko ari bon urumva, kuko bamenyereye The Ben muri I'm in love, Miss the Bay, ndivyo zigenda gahoro. So iriya style ya Shiba byamunyata kimwe kuriya byasaga nkaho byabacanze gusa the majority barayikunze cyane cyane, ndetse bifite niyo feedback ikomeye cyane, n'ababandi nabo bari kugenda banavigetinga bavuga ati bya bintu ni byiza cyane. Kusema
gukorana na Shiba byari bimeze gute?
Gukorana na Shiba navuga ko biri muri experience nziza nagize muri iyi industry, kubera ko Shiba besides yuko ari umukobwa w'umuhanga kandi usa nkaho ayoboye umuziki w'Abagande kuri inshuro, ari humble cyane kandi mu gukorana nawe harimo freedom, harimo kwirekura. Urabona Eddy iyo twandika indirimbo ugasanga ushatse gukomeza ibintu cyane mu myandikire, uzanye amagambo akomeye cyane cyangwa se akomereye umuntu runaka, kuko burya abantu bose ntabwo bazi ibindimi turirimbamo mu buryo runaka. Gukorana na Shiba byanyeretse ko kwandika indirimbo wandika ibintu mu by'ukuri uba free, ureka mind yawe ikaba free, then ukandika ikintu giturutse ku mutima, ariko noneho waretse ko wabaye free. Sinzi niba ndi kumenyeka sana.
Kwirekura
kwa Shiba ni umuhanga muri ubwo buryo. Namwigiye ibintu byinshi, ari humble kandi na team management ye ni abantu bamfashe neza, nibo bansabye ko dukorana. By the way, nishimiye cyane, navuga nti Abagande babo rero barekonesha ko bashaka gukorana n'Abanyarwanda kandi ibintu bikagenda neza. So nabaye very narishimiye cyane kubw'iyo mpamvu.
Ubu se umuntu yavuga ko ariyo ntangiriro y'amakolabo wifuza gukorana n'abandi bahanzi b'abanyamahanga?
Definitely. Navuga ko ariyo ntangiriro, narabivuze ubushize ku yandi ma interview. Iyi niyo ngira ngo ntangiriro yo gutangira kwataka amasoko yandi ayo mu bindi bihugu. Ndiho ndapanga amaproje na bamwe mu bahanzi bo muri Tanzania ndetse na Sauti Sol muri Kenya. East Africa urumva somehow is abaye covered, so then tugende tuzamuka mu zindi bice bya Afurika. So iyi niyo ntangiriro nibaza ko iri bufungure imiryango y'ibintu byinshi.
Abahanzi bakomeye cyane muri iyi minsi ku mugabane wa Afurika ni abahanzi bo mu gihugu cya Nigeria. Usanga abantu benshi basigaye bifuza gukora amakolabo nabo kubera isoko ryabo ubwabyo. Hari ibyo wari watekereza gukorana n'abo bantu?
Ntabwo natekereje gukorana n'abahanzi bakomeye cyane muri Afurika, wenda iyo tuvuze abantu bakomeye nk'uko bivuze n'aba Nigeria, ariko cyane cyane amazina aza hejuru ni Wizkid cyangwa Davido, so abo bintago ndabasha kubavugisha se gutangira na gahunda nabo, but ndi wonda vugana n'umukobwa witwa Tiwa Savage, ariwe mbese nibaza ko nakurikiza wo projet inyuma wenda y'izo muri East Africa nk'ebyiri, iya Tiwa Savage ishobora kuba kuza iya gatatu, and then igafungura iyo miryango ituma ngera cyangwa se ntangiye gukorana n'abandi ba Nigeria.
Yego. Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga uyu munsi umutumirwa wacu n'umuhanzi w'umunyarwanda The Ben, akaba ari i Chicago muri leta ya Illinois hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Kuri telefoni dufite Eva wiriwe neza.
Wiriwe.
Uri hehe?
Burundi.
Ikibazo cyawe?
Nashaka kumubaza. Muri USA biramworera kuja mu mastudio.
Icyo nicyo kibazo ufite?
Yego.
The Ben, subiza icyo kibazo cya Eva uri mu Burundi.
Muri USA nago byoroshye nkuko nago byoroshye mu busanzwe, usibye ko njyewe mfite studio mu rugo wanjye. Icyo nkora mfata producer wenda nshaka kunkorera na akaza kankorera akamara igihe, bikaba biroroshye. Ariko mu busanzwe inaha ibintu byose bikora ku masaha, so ku bantu wenda badafite ama studio bajya mu ma studio yandi bakishyura ku masaha, ugasanga ufashe nk'isaha imwe ukoze ibintu bikeya biragusaba kwishyura indi saha. So ntabwo byoroshye mu busanzwe, ariko umuntu abishatse abigenza byoroshye bitewe n'uko abishaka cyane.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika, abantu benshi barimo baradukurikirana hirya no hino ku isi. Muri Malawi dufite Bernard wiriwe neza.
Wiriwe neza, mbona ushamaforo.
Guri hehe? Neza muri Malawi.
Na Rirongwe.
Rirongwe ni amahoro, muradukurikira neza.
Ego turabakurikira neza, nashaka muramukizi mutumira mu rwego turafite ingorane z'uruhu byavuga ngo tubumve neza. Ko kuri FM tubumva nome ku murongo wa kabiri tubumva mu gero gusa guhera isaha 12 za hano Malawi.
Turaza kugerageza ako kabazo tugakemure. Ikibazo ufite gabanya radio ariko?
Njye radio ngi. Teka ndahinda izinyo da boss.
Ego.
Je aho naragaho marindi sanye kuze kuwa muri kuwa mu oyahora maze nisa tembera. Nakenda mugire yaruza gutendera nyine Malawi buryo cyo nyine cyabaye n'iki cyari mike. Kirakenera kubona abantu bahanzi biyo banyarwanda babarundi bakumva bakaza gutendera nyine aho turaduhegwa na nyine naho tuba turi ni mu buhungiro. Bazagiye kongera nyine ubu buzima duke n'ibindi. Ikindi nacyo nashaka nyine ndavugize nk'abajya marko batwigana nyine mu Burundi mu Kirundo nyine ndabakunda cyane.
Urakoze Bernard Irilongwe mu gihugu cya Malawi. The Ben ngo mu ngendo ukora ngo uzibuke kujya usura abanyarwanda n'abarundi bari mu bihugu bitandukanye, avuze nk'icyo cya Malawi.
Tuzabikora kandi twabitangiye ngira ngo tuve muri Canada kandi yari abarundi.
Urakoze cyane. Dufite kandi Julius mu Rwanda wiriwe neza.
Okay, mwiriwe.
Uri hehe? Neza.
Ndi hano mu kagari ka Kimisagara, murenge wa Kimisagara, akarere ka Nyarugenge.
Yego.
Icyo nashakaga kubana nabwira umuhanzi wacu The Ben, ni indirimbo ze kabisa turazikunda kandi n'urwego amaze kugeraho rurashimishije, haba ari aho ari ndetse n'inaha mu Rwanda. Halo,
turakumva. Ikibazo cyawe.
Ariko icyo nashakaga kugira ngo mubaze ndetse nk'ubu kuva mu kwa kangahe yagenda muri Amerika agaheruka inaha mu Rwanda, wenda cyane nk'abanyarwanda tuba tumukumbuye. Nta
ariko mwari kumwe kubunane
rega ni kera nk'umuntu utiyumvagamo kandi duhora tuzirikana uko bwije n'uko bukeye. Aho kugira ngo ajye yibanda iyo ngiyo mahanga cyane, ahubwo yakwibanda ku ivuko nanga mu Rwanda kuko ni nabantu benshi cyane tuba tumutegereje kandi tuba tunamukumbuye. Nagira ngo bake ntago yaba yaza yabateganya wenda nko kuba yakora nk'igitaramo akagikorera inahanga mu Rwanda, tukaba twakongera tukamubona nk'abafana be.
The Ben ngurakumbu wegera usubira inyuma.
Arakoze cyane, Imana imumugisha cyane, kandi mu by'ukuri nanjye ndabakumbuye cyane buri munsi. Impamvu rero za hano nta zindi n'izindi responsabilite umuntu aba agomba kugarukana kitaho, arimo amasomo, amashuri, no kugira ngo ibyo byose bive mu nzira. N'utundi wenda tuntu dutandukanye umuntu aba yaratangiye hano aba agomba gukurikirana, ariko amaherezo iwacu ni iwacu. Nta nubwo hano mu by'ukuri usibye kuvuza tugahaha ubumenyi, nta kindi kintu mu by'ukuri twakatindijwe nacyo. So mu by'ukuri ndateganya kugaruka mu Rwanda uyu mwaka, nkongera nkagirana ibihe byiza n'abakunzi ba The Ben ndetse n'umunyarwanda muri rusange. So ni ikintu nzajya nitaho kureba ukuntu nazajya ngaruka bitari ibyo gutsinda cyane, kandi hamwe n'Imana nzabishobora.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Ikiganiro ni muri sanga turi kumwe n'umuhanzi The Ben. Nkuko nabibabwiye dutangira iki kiganiro, indirimbo Habib yasohowe n'umuhanzi The Ben ni indirimbo imaze gukundwa cyane n'abantu benshi, dore ko imaze kurebwa n'abantu bagira hafi kuri miliyoni ebyiri n'igice. Reka twumve iyo ndirimbo gatoya, hanyuma tugaruke muri studio tuvugana na The Ben atubwire icyo kuba iyi ndirimbo ikunzwe cyane bivuze kuri we. Indirimbo Habib.
Ese wabuzu ko wanzonze mami, no kuri singiriho, hoya nje sinibuka uko nabagaho ntarakumenya, tariki yari nyingi imitima yahuraga. Hoya hoya ntacyakungwara, sishaka no kubitekereza kubana kubura. Baby you're my life, wewe baraka yangu, ibyiza byose nabiboneye muri wowe.
Jesus, you're so nice.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya 7 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Uyu munsi umutumirwa wacu ni The Ben. Indirimbo mwumvaga ni indirimbo Habibi imaze gukundwa n'abantu benshi cyane, dore ko imaze kurebwa n'abantu bagira hafi kuri miliyoni 2 n'igice. The Ben, aya ni amateka wanditse. Ndavuze ngo aya ni amateka umaze gukora, kubona indirimbo nk'iyi imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni 2 n'igice. Nibaza ko nta yindi ndirimbo kugeza ubu ngubu yari yarebwa kugera ku kigero cy'iyawe ya Habib.
Na amateka gusa nge ndibona cyane nka nk'ikintu tugomba kuba kugira ishema ryacyo nk'abanyarwanda, kubona dufite indirimbo zitangiye kuzajya zirebwa cyane ku rwego. Hari n'izindi ziri zigwa mu ntege zitandukanye nka Burinde Bucya Media na Shara, indirimbo zigiye zitandukanye za Sharina Nina za Indoro. So ni ikintu kigaragaza inzara n'inyota abanyarwanda bafite yo gushyigikira ibintu byacu. So kuba ari amateka n'amateka bange mbibona nk'ikintu twese twakabaye proud yacu, tukavuga tuti now this is it, now iki nicyo gihe cyo kutangira ku
this is your time,
this is the time, this is the time y'abanyarwanda kugira ngo ibintu bitangire bibe bijye ku rundi rwego. So ni ikintu gishimishije cyane.
Mukora iyi ndirimbo akarusho kayirimo gatuma abantu bayikunda, ndetse ugasanga n'abanyamahanga barayikunze, wowe ubona ari akahe?
Reka mere mukuba nshimire cyane byimazeyo mbivanye ku mutima umugabo witwa Pastor P, ari nawe producer w'indirimbo, ari nawe watumye ino ndirimbo iba ino ndirimbo. Burya Ben kintu yakoze ni ijwi ryanjye abantu bari kumva, niyo melodi, ariko imyandikire twarafatanyije yagiye spelling mu magambo atandukanye. Pastor P besides yuko ari umuntu nakwita umuvandimwe cyangwa se inshuti cyane ya kera, ariko ni umuhanga kandi when it comes to ku bintu byanjye ari ukuntu somehow yongeramo izindi mbaraga. So ndamushimira cyane. So nsubiye ku kibazo mbajije, nibaza ko Habibi ifite melodi iri iri catchy, niba ariko nabivuga melodi iri catchy cyane. No besides ibyo ngibyo ikagira n'amagambo mu by'ukuri akomeye kandi yoroshye. Biragoye kubisobanura umujyi umuntu akubwiye ati ndagufana, ni wowe kipe mfana, ari n'amagambo mu by'ukuri
akurura
urumva, ariko meaning yayo iri so deep mu rwego ruri romantike, nimba ariko navuga. Ariko mu by'ukuri edi ni amagambo tuvuga buri munsi, ufaniye ikipe mfaniye, so kuvuga tumenyere ko tuvuga ngo dufana amakipe, ariko umuntu ahuye ngo ndagufana it's a little bit deeper, and then ukaba ukumva ko biri deeper than funny than cool, urumva. Ni ibintu ni combination y'ibintu bitandukanye at the same time. So bigatuma indirimbo nyuma yo kugira melodi iri catchy kandi nziza, n'amagambo ayigize n'amagambo mu by'ukuri aryoshye kuvuga, sinzi banabivuga gutyo.
Ikindi abantu bavuga bayikundiye ni video yayo n'ubuhanga buyirimo, uburyo yakoze.
Exactly. So urumva indirimbo yigira muri etape yayo yagiye igira age runaka kurusha indirimbo n'izindi nagiye nkora. So ni ikintu mu by'ukuri navuga ko abantu bagiye batindaho barayikunda cyane. So
none
at the same time ni imana nakene kwirengagiza ko abari muntu ni imana kuko ibintu byanjye kenshi ndabisengera edi ntabwo nakubeshya. I pray a lot ku bintu byanjye mbere yuko mbisohera ku bantu, mbere yuko ndiha abantu ngo babyumve, nsenga Imana kugira ngo ibihe umugisha.
Mu gitaramo wakoreye mu mujyi wa Ottawa muri Canada, abateguye icyo gitaramo baragutunguye, baza na umwana w'umukobwa ugaragara muri iyo video.
Urumva ni uriya mukobwa yitwa Lisette, amaze kuba amaze kuba umunyarwanda, kuko abanyarwanda baramukunda, bivuze miliyoni zisaga ebyiri zarebye ya video z'abanyarwanda cyangwa se n'abandi bantu bamenye umuntu yitwa Lisette. Urumva, so muri konseri ya Canada nta nubwo nari maze igihe tutavugana, harashize igihe kinini tutavugana, ariko abantu bateguye konseri ya Canada bari baramenye uburyo bavugana nawe kugira ngo azakore surprise not only me ariko abantu nanone baje muri konseri, kuko ni umukobwa mwiza, ni umukobwa wakoze akazi katoroshye muri video yakoze. Yatumye iriya video mu by'ukuri yahaye iriya video pourcentage nini cyane mu gutuma yarabaye boosted bingana kuriya. So ndi kuririmba rero nagiye kuri Mahabibi barampagarika barambwira bati Beni areka twere ukuntu hano Habibi ikorwa, ushobora kujya kuzana ibindi bintu utazi, reka twere ukuntu bigenda. Aravuga okay, ngiye kubona bavuga ladies and gentlemen let's welcome the real Habibi. I'm like I'm the real Habibi. Urumva, so
ngiye kubona ubona umukobwa arahagira,
ngiye kubona mbona umukobwa araje asa neza at the first stage. Abantu bose bahita bamenya ko ari Habibi, kuko yaje vraiment asa nka Habibi cyane, nyine asa nkuko yasaga muri video.
Mashallah,
nagerageje gushyira utu video duke kuri YouTube, baracheditinga video yose ya concert uso ni isohoka, nabwo tuzayisharinga. Ariko nibihe byari byiza cyane. She stole the show, yaraje agera kuri stage konseri yose arayijyana, ubwo nyine birarangira abantu bose bahita bakibagirwa basajya kureba Habibi bavuga okay. So she did great, she's amazing.
Ni byiza cyane kandi nawe nk'uko wari ubivuze ngo ni iby'agaciro, nabo barakubashye kugira ngo baguhe iyo kado. Tukivuga kuri kado, dufite umuntu witwa kado wirwe neza. Kado uranyumva? Kado? Kado ndibaza ko tumubuze kuri telefoni, ariko dufite Amuri wirwe neza.
Wirwe neza, mwese mako.
Uri hehe?
Ni nimwe n'aratwite bikomeye Uganda bene ndava.
Yego, ikibazo cyawe?
Yego, kwado cyane bema nuko muri bibe bene tumukunda cyane gose ku ndirimba dushikiriza. Cyane cyane na kagugwaro kagira dufasha cyane gose. Aba ndamuteye inkunga kweri, abandanya aririmba kuko n'amashusho yawe ya ndirimba aririmba usanga meze neza, usanga asukuye. Kandi turamukunda, ariko cyako bajya kibazo kimwe. Ariko arayiririmba ninga akira nk'abamesaje cyane cyane mu byerekeye urukundo sana gose kuri kindi byinshi. Kandi tuzi neza ko igihugu cy'u Rwanda cyangwa igihugu cy'u Burundi, ubu ntaka rero mu gihugu cy'u Rwanda bimeze amatora, hari igihugu cyitegura amatora gose bisanzwe, akira no kuririmba ku byerekeye amahoro, kirekana ku byerekeye ubuzima bw'abantu. Agota yishinga rero aririmba ku byerekeye urukundo, kuko urukundo rwa mawudu ndusaza ukiri rimwe nti bituma yuje araririmba arabye ikisi igenda irahindagurika, kuko ubu yayimeze nabi mu bihugu kandi mahoro. Ko je kubwanje sinzi kutaruririmba ubone bamaze kumva indirimbo zigiye zituma numva ngo ry'urukundo naririmba rw'amahoro naririmba rw'inyika ndumva sinzi.
Ariko abantu bakundanye ayo mahoro yaboneka nabyo
yaboneka, ariko urukundo rubaho, ariko rashobora n'amahoro akabura abantu mu rukundo w'ibintu kubera ishari nibyo babashyiramo abandi abantu twatoranye politiki sinzi.
Urakoze cyane. Reka The Ben asubize icyo kibazo cyawe. The Ben ngo indirimbo zawe kenshi ni iz'urukundo, ngo hari wabuteganya kurenga urukundo ukaririmba ibindi?
So mu by'ukuri icyo kibazo ni cyiza, nanagisobanura nkuko bivuze yiririmba urukundo uririmba amahoro mu byukuri ni ibintu bitari ni sinaga isinonime iri direct ariko ni sinonime iri indirect iyo ndirimba urukundo mba ndirimba amahoro iyo ndirimba amahoro mba ndirimba urukundo mu byukuri so gusa nanone tugarutse wenda wenda ku kibazo cye no specifically uburyo kibajije hari indirimbo mfite zitari z'urukundo ngira ngo uzi indirimbo yitwa Africa Mama Land uzi indirimbo yitwa I Can See izo ni indirimbo zitari z'urukundo kandi zivuga amahoro zivuga urukundo zivuga gushyigikirana gufatanya guterana imbere gufatana umugozi tugatezanya imbere ibintu bitandukanye so izo ndirimbo zirahari ahubwo nk'uko ubizi edi indirimbo kenshi nk'izo ngizo zimenywa n'ubundi n'abantu bakeya abantu benshi bakunda indirimbo z'urukundo kuko urukundo mu by'ukuri narwo nibyo tegeko Imana yatinzeho cyane iravuga ati nimukundana muzamwubagiza amategeko yose uko ari icumi so ni ikintu mu by'ukuri kinini cyane urukundo ni rugari cyane kuko tunaruririmba tunagize Imana twaruririmba ibirenze uko tururirimba kuko urukundo ni ikintu kinini cyane kirenze ibyo tuvuga ufite
Ben tugaruke gato ku itsinda ryanyu Press One ubu ihagaze ite
Preston ihagaze neza cyane tuba dukora ibintu bitandukanye bayo babenyera ngo urabizi ko ntabwo duhuriye cyane muri ntabwo dukora cyane ibyo gusohora indirimbo cyangwa se tuziha abantu tuba dukora ibintu bitandukanye dufasha twe dufite gahunda yo gufasha abantu batishoboye mu Rwanda turashaka no kubitangiriza n'i Burundi n'ahandi tuba dufite utuntu dutandukanye tugenda dukora ariko nanone at the same time bagenzi banjye bari muri studio abamaze igihe badasohora indirimbo bari kuzitegura ari amaproje atandukanye ya Kavuyo Kate Kavuyo amaproje atandukanye ya Medi agiye ari gutegurwa n'abandi mbese n'andi mashami ashamikiye kuri Press One ariyo ba Eni na Priscilla n'abandi batandukanye so ibikorwa bigenda biza gahoro gahoro gusa Press One ihagaze neza kandi turashima Imana
kuri wowe imishinga ya vuba ufite urimo gukoraho ni nk'iyihe
mfite imishinga myinshi kandi ya vuba nk'uko nabikubwiye hari gahunda ngomba kwitabira muri East Africa nanone yo guhura n'abartiste batandukanye muri East Africa ubwo ndavuga nka Alikiba, Sauti Sol ndetse na Bebe Cool mfitanye na proje na Juliana by the way one of the legends nayo ishobora kuzajya mu buryo mu gihe nsubiyeyo so iyo ni imishinga ihari ndi kumwe n'abandi nkaba mfite n'imishinga nawe ndi njyenyine nayo izasohoka nko mu mezi abiri ari imbere tukagira ngo tubanze twite kuri binkorera video ibanze igere ku bantu abantu bayishimire bayirebe igira igihe cyayo then tutangiye dutanga ibindi bintu byo muri sama kuko iki ni igihe cyo kubyina ni sama time izuba ni ryinshi ahantu hose so abantu benshi bashaka kubyina so turategura ibintu by'ukuri bihuye na kino gihe
ese iyi ndirimbo binkorera ndabizi ko mwatangiye gukora video yayo ni ryari abantu bakwiye kuyitegereza hari igihe mwihaye
igihe twari twakihaye ariko nanone tugisubiza inyuma gato tuvuga tuti reka nk'iwacu mu Rwanda bari kwitegura amatora so tuvuga ati reka twihe ikindi gihe abantu babanze bakore ibi ngombwa ibindi bikurikira uburyo nta kintu kibi nko gusohora ikintu mu buryo timing imbi so timing twihaye tuba tureba turatugereranya tuvuga ati igihe ni cyiza kubera ibi n'ibintu biri kuba ibintu bimeze gutya turashima Imana ko twabashije gusohora afite audio mbere y'igihe abantu bakunze audio ifite ibihumbi hafi 200 kuri YouTube mu gihe kingana n'iminsi ngira ngo 10-12 so that's good so bigaragaza ko abantu bategereje video ari benshi so tubaza ko nka nyuma nko mu kwa munani gutangira video tuzayishyira hanze abantu bagatangira bakabyina indirimbo ifite n'amashusho
urakoze cyane reka twumve indi ndirimbo ya The Ben ni indirimbo nta cyadutanya yakoranye n'umuhanzikazi w'umunyarwanda Priscilla
soka soko yumutu so wanje acha dutanya
dutanya
acha dutanya
dutanya
my darling Chenga tukabana na kwishisha yeah. Oh no uri nizubere yuruko
mu masakuze uri ngabinyingira uri ndirimbo yanje ya buri munsi eh mutima nukuri nuzambabaze ma eh mutima Zabuhunda gaza ugona vite Hey mutima Anything you wanna do just let me know Anything you wanna see just tell me Tell me boy
Na hizu vajareka kurasa Soka, soka, yumutu, so wanje Acha dutanya, acha dutanya,
baby
My darling
Acha dutanya, acha dutanya, acha dutanya,
baby
Iyo ni indirimbo nta cyadutanya y'abahanzi The Ben na Princess Priscilla basohoye mu gihe gito gishize ariko kandi nanone twisegure kubakunzi ba The Ben bari mu Rwanda bakomeje kutwandikira badusaba ko tubahamagara twabigerageje ariko ashobora kuba hajemo ikibazo cya technique turimo turabahamagara ariko bigasa nkaho bidacyamo tubiseguyeho rero kuba mutabashije kuvugana na The Ben ariko turakomeza tugerageze muri iminota mikeya isigaye The Ben abantu benshi bari bifuje kuvugana nawe ariko nkuko mbivuze dukomeje kugira akabazo ka technique ntago tuzi aho birimo gupfira ariko tugaruke nanone mu kiganiro twaganiraga iyo urebye umuziki nyarwanda muri iki gihe wowe ubona uri kuyihe ntera
urakoze cyane kuri iki kibazo iki excuse me umuziki nyarwanda uri kuzamuka kuri speed idasanzwe cyangwa se uri kugendera ku muvuduko udasanzwe uri kugenda neza ku muvuduko uhambaye ku buryo ngira ngo navuga ko kenshi na kenshi twagiye tugira ibintu wenda byo kutitabira ama social media ndakubwa aba artiste b'abanyarwanda kutitabira andi ma platforms atuma abantu ku isi hose bamenya ibiri kujya mbere natwe n'abanyarwanda n'umuziki wabo ubu rero sasa byahindutse biragaragara ko industry yo mu Rwanda na platforms zirekeyeho basigaye bakorana cyane abahanzi bose bafite ama Facebook bari live ku ma Facebook bari live ku ma Instagram bari ku ma Twitter ndetse n'ahandi hantu hatandukanye imiziki yabo iragaragara kuri iTunes kuri Amazon kuri Spotify n'ahantu henshi hatandukanye ibi ni ibintu tutigeze tubona mu myaka myinshi mu myaka mike ishize ntabwo wabashaga kubibona mu buryo bworoshye wabonaga indirimbo za Corneille ukabona indirimbo wenda z'abandi ba artiste b'abanyarwanda ariko baba hanze cyangwa se bavukiye hanze muri urwo rwego so ubu rero biratandukanye ari niyo mpamvu mvuga nti biri ku rwego rwiza kuko ku ruhande rw'impano edi impano zo kuririmba cyangwa se impano z'umuziki ndetse na art art mu rwego rugari nemera ko mu Rwanda turi mu bihugu bya mbere muri Afurika bifite impano zikomeye. So icyo twagiye tugiramo imbogamizi n'abantu tugurishaho cyangwa se n'abantu batwumva bari bakiri bake, ubu nemera ko bamaze kuba benshi. Impamvu bari na bake ni ukubera izo bariyeri twabaga tutazi izo ari zo kuba tutaritabiraga ama social media, ama social platforms. Ariko ubu ngubu byarahindutse, ubona ko abantu badukurikira ari benshi ku ma Instagram, badukurikira ari benshi ku ma social media, barashaka kumenya what's going on. Iyo ufite indirimbo ishashya isohotse ubona ikigira 100,000 mu minsi itatu. Ibintu twabonaga kuri ba Diamond gusa cyangwa se ku bandi bisigaye biba ni wacu. So nikimvuga ko ari ikintu cyiza cyane kandi kigaragaza umuvuduko udasanzwe industry yacu iriho, n'inzira nziza kandi twese turi proud yayo.
Umuntu yavuga ko muri iyi minsi umuziki usigaye wungukira abahanzi b'abanyarwanda
cyane cyane, nabivuga cyane nabihagazeho, ni ikintu bashobora kuba banakora for years and years, and ikiza cy'umuziki aho ubwo nta retirement kibaho. So they can go on forever.
Ikindi kintu wenda kimaze kugaragaza ko abanyarwanda bamaze guha agaciro umuziki ubwabyo kuba baranashizeho ishuri rya muzika ni ikintu gikomeye.
Exactly. Nicyo kintu icyo ni ufite ni zimwe mu ngingo nibagiye kumenshoninga zigaragaza agaciro bari guha iyi industry. Ngira ngo izi tutanabitinzeho, industry y'umuziki ni it's the only industry mu Rwanda itarigeze igira support mu rwego wenda twageranya nk'iyo nk'izo soka yagize cyangwa se industry y'amagare yagize cyangwa se y'abatetsi batandukanye. Until recently, until nk'imyaka ibiri ishize nibwo leta yavuze ati reka dushyire imbaraga muri industry y'umuziki. Ubu barabikoze and we are very happy and we are very twiteguye mbese gukora ibintu birenze ibyo twakoraga kuko na leta iri kumwe natwe 100%. So
kandi babiha n'umuntu ubishoboye. Mighty Popo ni umuntu w'umuhanga w'umuhanzi ndamuzi twarabanye muri Canada. Nabyo nibaza ko hari icyo byongereye abo bana kandi bo ku Nyundo baranagufashije ubwo wakoraga konseri mu Rwanda.
Yeah, barafashije ndi gukora konseri mu Rwanda. Ikindi gitangaje rero abantu bataragira amahirwe yo kubona yo kumenya nuko buri mwana muri bariya akora ibintu birenze 10, ntabwo nakubeshya. Ucuranga keyboard, acuranga tam-tam, acuranga gitari, araririmba cyane birenze bimbese baramenya banandusha no kuririmba nimba ntibeshye. Like they are very very talented. Ni ikintu mbese cyanshimishije. Nanabwiraga amatipo po udasiba mubwira amatipo po ibi ngibi ntimuzi agaciro ndi kubiha n'ibintu bikomeye kandi muzabona umusaruro wabyo mu gihe cya vuba cyane. So ni ibintu by'ukuri bishimishije. Ya
iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga mukanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro, ariko reka twumve indi ndirimbo ya The Ben I'm in Love.
Oh la la, oh la. Mutima yanje ni abizi munzozi tanje ni ho wibera singe fitubu cyo biguisha so banki wicyo numva kampe umvanye mu mwishi munjyana mu mucyo zakurutisha bakwekera zakwambika imbeta y'ubutesi umenye ko Natini cherechezo Bye 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 Urukundo rukwagararo Ndasateye Narekuye Uko uteye nuko bwije birakomera Sinigeze menya urukundo uryo ruryoha Wambereye umucyo ahari umwe
Tuma njenda nyukwa uruko duhuye Zakurutisha bakwegera Zakwambika impeta y'ubutesi Umenye ko ndi uwawe Nta kindi cyerekezo Bye 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 Urukundo rw'agahararo Ndasezeye Ndarekuye
Iyo ni indirimbo I'm in love y'umuhanzi The Ben. The Ben ni mukanya twavugaga kuri bari yabana bo kunyundo bari mu ishuri rya muzika umaze gutera imbere muri muzika nk'abana bakiri bato bifuza gutera ikirenge mu cyawe niki wababwira ubutumwa wabaha kugira ngo nabo babe bagera ku rwego ugezeho
na wundi butumwa burenze ku kubabwira ni you know keep dreaming ariko dream ushire n'ibintu mu bikorwa industry ya music iri wide open niko navuga especially ku bantu bo mu Rwanda iracyari ntoya nubwo iri kugira umuvuduko ariko mu myaka ndi kuvuga iracyari ntoya so iri wide open hari opportunities just keep dreaming ariko uje no hanze ugira ikintu ukora ikindi kandi ibintu byose ku isi bisaba kwihangana hari abantu bagucinege hari abantu bakubwira ko bizagufata umwanya bizagufata igihe cyangwa se wakabaye ukora ibingibi I think nababwira ko niba ufite impano and you feel like it's a calling cyangwa se wumva ko ari ikintu uhamagariwe gukora just go for it ntihagire umuntu uguhagarika so nibaza ko na indi nama nabagira usije none guca bugufi batunze inama bafite experience muri byo kubarusha bakabaza ama different tips uburyo byagenda kugira ngo babe out there so ni ikintu niko nababwira kandi I'm always here to help
The Ben umwanya utubanye muto ariko nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya uduhaye kugira ngo tugane The Ben ni umuproducer wanje hano ngo Rington ye ni Habib.
Oh really? Oh my goodness. That's really good.
Yitwa Fatuma Kalala ubwo nawe aragusuhuje.
Umusuhuje cyane kabisa I'm very happy. Yeah.
Urakoze cyane nshimire namwe bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika nshimire engineer Lopez wadufashije mu buhanga bw'ibyuma reka tubasigire indirimbo roho yanjye muri studio ya Karindwi Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze mugire icyumweru cyiza cyao cya
Zahora irata
Loho, yanje
Loho, yanje
Loho, yanje
Zahora irata
Loho, yanje
Loho, yanje Loho, yanje Loho,
yanje
Zahora irata
Igitego na